yande jeni tari min tay sappo joy studio kalangu habaruji e fulfulde kor jawone mona hande le habaruji en kalan hala battu ngada do en dan subaka o gallu nyemey dundu ko nandartani hala fille ko ndarto cubaki wada jam e sey leedi enda fedel dentale de europe kanyum woni ko sigilido non ni fa wala jondu ko nan do subaka hande gallu nyemey wadi du ko ndan ni battu goddo do filadru duggol e nawallaaji chattudi sane kanyum wonno jonte pabbe kanyum fa hande doiru maundu e sida e nyawetenu coronavirus dundu ko nafu ministere hawjiri fille ko ndarto hono cella bibe adamaabe kanyum ko sigilido non ni fa hande du ko nan tawa hande yewter men pindinol haltana hala e cap sahel ko lati himbe leydi europe ko wallato har fille ko ndarto domol keri leydi men niger dimon ko wada dimon ko wada ka fu en nanan dum ko jawone mo sumana amadou janganta habaruji fulfulde nani yarno birnomi ni hawrinde batu jodo kale wada ma dum du kondani himbe kewbe ka en won ko wari fa hettino hawrinde enda do enda leydi niger do fi ko won wadu enda subaka hande won ko hawrinde enda fudda gam batte be jodo be kalda be narra be pamra e do fiji kewdi daroji filla chubaki ko wartu dum dun du faware joni seni fedele niger hawjine fille ko ndarto cubaki enda kanyum woni ko ardi dum hawta du faware jondu ko ndani e ballaga hono wallito mudum maître isaka sunna kanyum woni horo seni o mo halnen do dum wonno koro o do battu ko nafisa adamu landimo
ce forum e lex
batu joda kale guduni seni fedde leddi hawjini filla cubaki jidi enda hawti dal e pelle golli doje hem kan yami batu gu wadi dundu ko watta cubaki jidi enda jehe gadowe dar hakkilu fukkingo fodu fodu fudu to natu chaka himbe gada majji cubaki jidi duni de alla jabi no gadi roten hidira fu batu joda kale gudu dermu himbe pelle jinganoje himbe leddi himbe partiji politique kan fu e cuudi kokkoji habaru yewtinto dara darna laabi kanadi tokkede fu ko watta cubaki di enda jehe gadowe der teddino diru igadire du fodde no labi lamu leedi bi iri de alla jabi du fu wadan no wudiri dundu himbe fugi
do leedi niger cubak ngarowi kini hono subotobbe no baabi fayaade jeddi lewru december dartondu yaade jaboyde hon talkimo en cubako ete carte dum enda to jo en bangeje kanyo nokkuje laati be bindanoma dum wonno ko fawar joni be tedda ahmed abdullahi hore jo seni mo buza région motawa wadno dagal yaade himbe gambatte be garbe koje carteji mabbe di enda ko habibu garba landimo o haali hono ni
ya ce qu'on appelle
comité joddinani gan sendugol kartuji wotedi der wuro gon no tawra e jowurobe he neddo pelle jinganoje bibbe leydi e goto gondo do inde parti politikiji be indum be goni der wuro fu no ewa no kartuji di sendirte fedde seni yaran kartuji din fa der wuroji pamar e mawdi dondo no tawra e comité sendobe kartuji wotedi be kinneto ibe cenda kartuji di fa jeddi lewru december donko be darna cendol majji hadata himbe no bawi gari tefi kartuji din nonno sappo e tati lewru december cubaki arane no fuddeti be kebayi kartuji din no bawi gari to biro wotegi din gatti e garbe tefa kartuji mabbe be keba be gada wote mabbe no wodiri
donc de citoyen
non fudon hawra gam battadru duggol e nawallaaji chattudi leedi men niger do kawono do yir mawndu kawono sida kawono coronavirus dundu kondani hono batumu dum wadama do enda galdi nyemey gam batte himbe jeewa laabi majjum hono tawa der majjundu fa hande himbe haalobe do inde bibbe leedi kanye faana minister hawjide cellal bibbe adamaabe subaka hande o batto wada do enda galdi nyemey hawtade himbe latibe kolli koy mu en e durduggol e coronavirus on endam non ni wadi ko faana secretaire general minister hawjide cellal bibbe adamaabe do niger mbete docteur abachara naw halani bandemi musa hasan koro hawrine mabbe dedo
L'avènement de cette pandémie
Bangol nyawgu e rabum lewru mars hitane dubi ujunaji didi e laso waddani himbe sadorna sanne watti du fa hande wobbe de rafika joram misali wurdube bibbe nyaw sida doiru mawnu kamfu e be jonte pabbe tori denne der duro ko watta yadu yeso hebo misali do labi cellal himbe kamfu e lady ko hitane dubi ujunaji didi e woronja gada dum tittinkino ko watta labi durwi didde bibbe nyaw sida doiru mawnu e pabbe fu labi di enden gada sembe. sembe dum beeda du fa handen sembe ko watta rabu nyaw coronavirus gu enden heli dimma mayobe dalila nyaw gudu buitira dum duro fa handen singude labi naral chaka gomnati e pelle jinganoje himbe leedi ga hisinde yonkiji himbe ga nyaw to hebi fu wangata wala o wala oto nyaw coronavirus du holli ko dum gonga
ane donc une parfaite illustration
neddo goto woni ko mayi himbe tato du konnan woni ko barmi sanne dum du wonno wolde wande atalata jabbido endan jamma har yande jene hakude remobe durobe e lewruwe tengo ta sauna kali wana du konnan kilo jetati e fande birni konni region motawa murtala adamu latido kany o yog tawirtedo gotno endan mo commune o o halani bandi min wiide ke hono durobe ben ka en goni ko gatti dabbaaji mudun en e der gessere mobbe endan dun saabi walde hakkune mabbe sappo e joy lewru decembre dumna e nogay den wonno ko gesse kaani nyaayne e le fawarjo simiri region mo tilaberi dum wonno ko himbe leydi ena jodi kaldo mum pamirdo mudum karimu isaka kamo secrétaire kawjido ko fo dep kamono fedde yewore filare mobbe durobe der leydi enda halani iliasu gomandey dum e saabi ko be gadi nyalande non e
jir kurki sata iga tirka tare
gulo itane fu komit on no wurtina tal kur yasin ko hadata bisagi nanne der geseje wobbe no bi'a gada taggol layi komit on do holli nyalane de bisagi di jofete gidal nati chaka amin he kumandan on der wuro simiri yo kolli wiide sappo e joy lewru decembre kan woni nyalane ko joddina ko bisagi din jofete gada nyalane den don a hetti na a hettai deni bisagi nati der gesama a yomnata amma deni wakkati on yottaki neddo fu wala lawol ko nannata bisaji mum bani alla wadi jon gesa on he hore mun taggi laymun der gesamun wala lawol ko nannata bisaji mum der makka deni jomun oytanaki gol lawol desangol gol tono yomnati dum wadi minen gatta dane he jon en bisaji eida munyal fanya lande den yotto gan min fu talkur ni min gon minen golli
albal ko imi hine suru
nonni to enda gaydu kon nanni hawrinde on durobe go wetende ro pen kandu wadi batu joda kala ele jal nyala enda ton enda gaya dum du hawrena ni horebe fawar jondi kon nan gure e horebe durobe dum du wonnana e do fil kon darto ya wartaji dabbaji hakkune Niger e Benin ko hanta e wadama Umar Boubacar goto e horebe fottube batu nani ko halani bandimbitedo Ramatu Isa Wanke
ko dum resi dum hanjum min gardarude dum mon ko Niger handi wada ko wadi dum woni ko Benin handi wada ko wadi jonkay deni min gayni dum don min pinciti ke dum don fu do ya hande balle dinna balle tati min kawran himbe Benin ben tomparaku hambe do min fu min jodo min kalda ko oyo holla dum woni ko wadi dum woni ko jacci dum woni ko handi hokke sembe dum woni ko hawrini me de on dari durobe on tawabe do service technique han golloobe gomnati hawjotobe demal he mawbe association durobe he minen be gitan minen subabe minen woni hawtube do gan ko watta tawe haraka kan fonditi ke dum woni gollal gongal noode do hakkune balle di
non ni to enen dabaga region mo agades to ndu ko watto himbe ujinaadi don na mbi en galleji ujinaadi di ka en goni ko jiddita e faabaama e le fio en sabu hitande yabbinde en nan diyan tordi awtirdiji mabbe sanne e be ngada wullaano mabbe yaade e horebe gam batterende nokkuje den en dan dum wono ko faande Mohamed Jibrila didabo maire dabaga halani bandimi Musa Mamma
Dabaga plus de 2000
ton dabaga ko watta jo en bale ujinaji dido e kemme tato e laso tato e tato bonondaji di kewti do hebre mabbe fudu laso jinaabe ben no remoben geseje mabbe de fudu diyan nyaami dum en bonnini dane de min gatta hande ni woni pelle balliroje himbe gomnati kan fu e kominiji amin diidu durwo ko watta paddodi diyan di enden mujjine geseje amin de naabi en nokkuje to min dema de du deenu himbe bawa demi keba ko jogori ko e mum hande ni jom baade fu ko jogoro baade mum hoyanta dum der kominiji amin idu gomnati e pelle balliroje gaddani himbe gom balla ko nyaame lebbi tati amma gada lebbi tati di nobe bi'i himbe gada gam fa warde hande nokkuje to himbe dema keba ko nyaame dum galana bi e mudinaka
4 mois pour cette projet pour que tu reprends cette activité
noni kenya wono ko do gallu nyame hono batugon timmi batulati du wadi ko to baldidi on studio kalangu kanyu e horebe radio je television be goldite be ngadi joda kalen gam batte be mojjina goldigol hakkune mabbe yogabe war fotte batte be kalani bandemi alamin washar dum won ko be ji e majju
Madame Abdourahim Aishata.
Mi yi'ata kena Madame Abdourahim Aishata, mi tuwana jinjimi Lady Difa, Radio Dilaram. Gidalgal, gidal lobalno, gam min yewti sanne min pamido, min kali do golle gonde chaka amin e kalangu. Heno min kani min kawjiro radioji amin di e golle ko horebe radioji di handi wada.
Responsable media.
Ismaël Litnin, responsable la radio nomade.
Ismaël Iltinin, woni inde am. Mi ardido radio nomade Agades. Ko welikan der majjum, ko nangi hakkilo an kan woni sigilo lobbo mo studio kadangu wadi. Har kawrul ardibe cuudi habaru di golli ditta. Radio yaade tele, gan hebude mosala sador maji, dimin tawda der golle amin. Ko wata du fa hande golle amin de andam boda. Ko wodi kaden ko wada der majjum kan woni kalangu wadani golli dobe hemu ekkintinoje lobbe minen ardibe beedu ko hawri min do woni ko watta himbe fu nafo der golle e
pour que ce partenariat soit gagnant gagnant.
Hey banna no gonda ko en habaruji on
subhanallah bannira warjo da halana
alhamdulillah tunde me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halama do majjum.
Wai in ko hebi himbe bangerden enno
cenyi mi coy lumo de lore faba faba don nammi rebi didugo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo lotorojo idon dagge de lenyol e himbe ko rere
inna lillahi kunni o wela banon nanul
hannan nammi da hirda mabbe inra on yi iko golle lotorobe mo alta kanjum wadi himbe ko rere e lenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu COVID-19.
Handa himbe nanga hulugo lokotorobe.
Kulo nyogungu COVID-19. Kanjo wadi himbe gari, ibe dogabe, embe yamda, ibe embe magatepe fun.
Nonon bandirao, sede enkaundiri ko emede entoki labi juk inadi kisinaidi himbe ima nyogungu. Dentanon keten kisin ima magu.
Inara yenye fu, natawemu, imo waya, manyamata, mayahata golle.
Rundo yo anni nore non di studio kalangu wadi hautade e minister kawjido cellal e leydi Niger
dental leydi Europe do enda leydi Niger golla mun dow federation e cap sahel Niger wanana e do wattande sembe yaade himbe domo be keri la to police be kero habini be fu dundu ko na keri leydi Niger kany e leydi godde nani ko fawar joni horejo hono gollangal wetegal e cap sahel Niger o halani bandi mi misal deji o wita kenani Frank van der Muren nani filakanu wardi.
C'est prévu d'avoir 4
wadi filla sigila singure orde nay jilo tode gar renude himbe are mu'en do keri leydi Niger e leydi takide golle orde nay edu goni renude himbe are mu'en tefude habaru no burna himbe tawabe nokkuje boddude dendu woni no wadiru durwi didde golle hirnyere biddam bondaku hawtidaade himbe wurbe der cekantaraje den enda kam fudu e filla wujjanana kaborde e yeru yoruji bondi choptinoji ko himbe illadu hitane dubi ujunaji didi e sap e jeegom kulle de fu fillemu en kalfina orde ne de
2016
yala himbe sarusi cm cf no wodi lawol yarto kero leydi din gam gollowa
ma connaissance non
der komi andani ni dun tawaka der do ni leydi Niger orde de bi a kada de galadu lawol riwa tayna der leydi fu amma ardibe fille denal himbe are mu en do der leydi Niger e leydi Nigeria no andono diri gam ardido gomnati leydi Niger yehino ton Nigeria fadu mawdo police be leydi Nigeria kandu wari do andal leydi Niger o hididu e ardido leydi Niger be gadidi fille sador maji di golle hirnyere biddam bondaku woni no waddana himbe do keri leydi Niger e Nigeria amma dum hokkay lawol riwa tayna fu
une base légale
leydi Niger no tawra e sador maji do keri gon hano do kerol leydi Niger e Libye na kerol leydi Niger e Mali no wodi himbe sarusi cm cf ko joddina ton
dans le décret on prévoit la création
der andinore lawol lamu leydi dum wi orde nayde enden de regionji difa tawa zender e tilberi cingoyte amma gomnati leydi Niger kanje halude to orde de jodoto miden andi duni ko cingol orde de enden wallira denidu illako boyi orde de kebi keno dem mosola sador maji gon kebake ko commissaire garde national en kandu wi'i daran cinga iri orde de enden ko watta golle den koya min gadani orde de enden ekkintinoje lobbe ko watta du fa handen de nyenya der gadol golle majji min gollidi du fa handen du sarusi kawjotodo filla golle den enden region fudu no wodi sarusi hore mu miden dar du fa handen radioji mabbe gan tabbintinde ko idi golle
communication fonctionne bien.
do wonno do fawar jonni habari me fulful tilido yewtere men pendinon gol e kapa sahel hal do golleji mudun sembi assalamu alaikum banata janwali.